When you play the nice song, no kubila kali kali calypso rivo. In no tune nearly feel so. Can you sabo to you mirror when you go?
Big, big city. Nyenya, nyenya, Uriwa dollar. My baby nyenya, Uriwa dollar. Nyenya, Eva, Uriwa dollar. My baby nyenya, Uriwa dollar. Kugamba sunda, sunda, Uriwa dollar. My baby sunda, Uriwa dollar. Sunda, Eva, Uriwa dollar. Kanyenye kuchira kubandu Kubabiliyo sana kulia kubikoko Megealu kanyenye abafane bafa Nakutamira vienge onsuza mchibala Nebienye abitandi soko panda Kenkubieka nukabaretero kutama Mukadeno moto yense chibanda Kanyenye gachaka zingari kusega digizaba Nikaba manye yewe dari masweet Madombolo eti Lise kise girl my baby Nyenya nyenya uliwa dala My baby nyenya uliwa dala Nyenya eva kuliwa dala My baby nyenya uliwa dala Kugamba sunda sunda uliwa dala My baby sunda uliwa dala Sunda eva kuliwa dala My baby sunda uliwa dala
Unyenya banji balumwa
Eee banji balumwa
La gacholi na mungu ya kuwa
Eee mungu ya kuwa
Baby girl uliwa dala Chakulia
Chino chendi anzene nsikuta
Na kusubizo kufubuto
Chitibuli chanzene mkuta
Kankubi rengo bwambalo
Osini denga mchidansulu
Katintuse agama bina njagalo ganyenye fiti Nganze ndaba baby goga sonda fiti Olonse mbele na mbele kuchido 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 Jagala gambele kuchidonga sada Jagala gambele kuchidonga kuleti Jagala gambele kuchidonga kakola Nangeni wachibi Tusabina Sunda tutu Yagala kutware kubebi mchepukuru La baba na bazina chepukuru